goni hakkeji sukaɓe rewɓe
suka
debbo na suka gorko mo yawtayi duuɓi sappo e jeetati no woni e ley hakkeji mbi'aaɗi haana ɓurdinol waɗe e muɗum no haandi kono muraduji suka fuu ƴewtine wooɗam fii yahdu yeeso ko sukaɓe no suka gorko jeyiɗi hakkeji fuu suka debbo du kono no jeyɗi kanko suka debbo so o foti yahde l'école o acce o yaha l'école kanko du haani suɓaade o goriko kanko du haani ƴewde ko o haani o waɗa e ley nguurdam makko nokkuje goɗon ɗum heɓata waɗde ga saara makko ka en yahto haalowa dow inde makko ɗo leydi Niger dow himɓe hemere ko ɓuri capanɗe joyi e goho fuu rewɓe noon noyi nimɓe mbaawi hakkitidde rewɓe faa waɗa yahdu yeeso
ɗumen woni ko tilsi dow saarooɓe e leñol
tilay arandejo ɗowtanaade hakkeeji sukaaɓe rewɓeɓen enɗam inna fuu yaha etto reedu muɗum illur rimayi debbo fuu yaha rimaale loktoroore noon no suka so rimaama o maande o annde no so foti yahde jannde l'école du o walle o yaha no sukaaɓe worɓe yehirta l'école ni ɓe ponde e majjum leñol du konɗan walla no watta ko tawe ko ɓurdinto fuƴƴo e makko leydi Niger hooƴi laawol semmentewol duuɓinaa ɗiɗi e sappo e jeɗɗi to wii ɓiɗɗo debbo fuu acce waɗa jannde l'école walle waɗa jannde nde du konɗan faa yetto duuɓi sappo e jeego
noyi woni no hakke sukaaɓe rewɓe reenirte
min mballan waɗandeɓe kamɓe sukaaɓe rewɓe enɗan baawɗe tawe eɓe mbaawi haalde ɗo inɗe koye maɓɓe
saarooɓe no goodi ko waawi waddugo ngam yoltugo hakkeeji sukaaɓe rewɓe
annden leydi Niger faami o golle waɗi du konna sigila mo duuɓinaaɗo e sappo reenugol hakkeeji sukaaɓe enɗan duuɓinaaɗo ɗiɗi e sappo e jeenayi du leydi Niger hooƴi gadenɗan laawol ndenowol hakkeeji sukaaɓeɓen enɗan hannden gomnati leydi Niger faami ko leñi jooɗi ɗin enɗan kan en haa naata e fii reenugol hakkeeji sukaaɓeɓen enɗan ɓe ngaɗa tinndi yahde e leñi ɗi faamay ɗi faama nafakka sukaaɓe rewɓeɓen enɗan eɓe ngoni e dow fii yahdu yeeso ndenne no haani ɓe ndeene
ɗiye sakullaaji woni hen
leydi Niger wala baawɗe wattude golloowo e ley wuro funaale commune fuu faa golla golle ɗe seyde bayle ngaɗa e dow fii yimɓe fuu hanaa tarsino e dow durol ngo enɗam sukaaɓe rewɓe du konon tawa e ley kawrte heɓa tawe heɓi naati e ley golle ɗen
Yeah.